Fala kwa hivi futo shimboka na wagutu kakihora. Onulizimo dibre ni kaformat. Gadget bless Jehovah, takama umechanjwa bado na kushona. Pisia niko focused, pungi yezi niko roga. Sampuli ya fish ipatia water. Nitaje kwa lyrics, uni demi yako kwa DMC ya mi. Ok, Trisha Tuesday afternoon, yotu magaboops kwa manati. Negotiation na nani utablit, cooperate before ukose malips. Ninajichali sema gama feeling, tulizificha sehemu ya siri. Mnarakisha kujenge delete, mnarakisha mnatoche kwa git. Ati ya destined to be great, babakal kupima pia na relate. Always get to youth, niko BA. Kindani ndani na run insane. Hakuna msena kuja kunisave. Chonjo tu spate ni chuo mlet. Minilisha decide kila kitu nafanya ni major. Flight mode niko high niko mteja. Wako on heat, I'm a hater. Cool down, I'm about to get better. Daily dua, mina jua. Akiongoza ndo listavahi chekiza. Kuna jua, nimbling kwa shingo ndo ina shine. Paper chest and not on foot. Kateko full, tank ni chase na sink. Tulipigwa boom brush, base before nipewe chain. Fuck manje, get on gezo makama siso silete uso. Ha, buda songa mbele joy, kulele majegiza joy. Ya dunia ni hapa hapa, mindo natumoni kukonfamia. Ukilalisha na kwekea post baba ike. Ni amini kukutrust, lube ni yangamia. Kanya gandula ni maziwa ni kukanyagia. Digi the toxic, kama kuna coffin. Sina costa, dani natumia narcotic. Shoke kikunyos kwa kisogo yoni shocking. And the slow hand kama uko floating. Superman Z, lyrical man, baya angu sunangam. Nani yona nishindaga kurap, kime usme safisha umepatch kwa mdomo unangam. Nani yona kushinaga kuran, taro, adina lefes na zama. Shingo bright ana shindo kutazama, we fala. Najwa kuwe sabu number, so 1, 2, 3, 5, 6, utazama. Nakutambua lakini ukinipima shonde. Nakubambua, tunawapimia hewa na bado. Atuja waziba mapua, na shanga na watu iningi. Wona nita bro, wona nijua. Kutrasteni ngumu, natambua watu wa east. Seti nazua, mystery out of this world. Nikani redunda na alien ship. Napenda doba zangu sawa, lakini usinisunde kwa relationship. Halikuja home, nikafanya service. Nasia fellowship, best friend kwa estate. On it a terrorist.
Terrorist.